Yahaya sura jawi, aya chapande tati, yaki chapande na ya jawe didi. Chaida do Yesu. Miwawata miwada gotum ehore am, e miwada kita no alla wiyam miwada tan, e miwada kita gonga, gamnako welnanta yam ernde gadaimi, amako welnata ernde onton lilo ito yam gadaimi. To mihoki chaida hore am, dum hocha ekombimi na dum gonga. Amma e odi goto koko chaida do am, Emi andi cheda gonga o hokkata do am. On lili yimbe to Yahaya, kanko bo o hokki cheda gonga do am. Nami dari do cheda dum yimbe hokkata, amma mi wiuka gam kison. Yahaya enandi e fitillaru kubbaindu hokka jayngol, den gam charel setta on chubi nanki beldum jayngol. Amma emi odi cheda do am, burdum cheda dum Yahaya hokki. Te kude de kuwemi joni, de nyako motau hotiam miotina, e de kokka cheda nyako on liloiam. Nyako liloitoyam, kanko e hore mako hoki cheda do am. On meta ai nanki hononde mako, on meta ai iki no owai. Wolde mako bo wala ander perde moton, gam on kola ki mo o liloi. On janga ayaje alla, gam on nyuma, e lawal maje kepoton yon kikire ata. Te ayaje den jangoton bo, Ede kokka cheda do am. Amma fu enon on ganyi wariki to am kebon yon kikire ata. Mi tappitata maunine kito imbe. Amma emi andi on gida alla nder perde moton. Mi wardi e laamu nyako am amma on jabayam. Amma to goddo wardi e laamu hore mudum on jabaymo. No wadata ko lodon yam to on tappita mantindirki. Amma on durwai kebon manteki daga to Allah kanko tan woni Allah to on nyumu mi wulloy to on yeso nyako am Musa mo gadudon kammunde dow mudum kanko woni gulloy to do on da on kolake no Musa e gonga da on kolake am gam dow am o windi amma de on jabaay ko o windi non jabirton ko bimi Alla jomirao e min toroma, hokkumin faamu ayaje maada de min jangi do, amin. Do to janguden, en nani, no annabi Isa nyamri yeso, etabitinan ki ardibe yahudanko en, doko o wii ngonga, watu o digato alla o iwoyi. Alla liloimo duni yarundu, gam o hisna bipe adama, diga hakke, e baute shetan, e kita alla garaika nyalde jango. Gam o dawda tabbitinan ki ardi be yahudan ko en, ko o wii dum gonga. Sey o waddi sheedu en tato, hama nayo, bo nonno deftere e kitiniri. Tabbitin be wiki, annabi Isa un lilado alla. Sheedu jo arano, num annabi Yahaya. Sheeda didabum, un kude kaitini dere annabi Isa wadata. Den sheedu jo tatabo, alla e hore mudum. Sheidu jo naya bobo annabi Musa. Bononno janguden. En nani, annabi Isa wi pe ardi pe yahudan ko en. Ko o hokku sheda do hore mako ma, kila pe nyumay, ko o wiata na dum gonga. Gam non o waddi pe sheidu en. Gam tabbitinki, ko o wi do hore mako dum gonga. Wato, digato alla o iwoyi. Aya chapande tati e go wi. To mi hokki cheda hore am, dum hocha e kombimi na dum gonga. Aya chapande tati e go yaki chapande tati e didi wii. Amma e wodi goto, kokkaito cheda do am, e mi andi cheda gonga o hokkata do am. Aya chapande tati e go yaki chapande tati e tati, annabi Isa wi pe ardi pe yahudan ko en. To mi hokki cheda hore am, dum hocha e kombimi na dum gonga. Amma e wodi goddo kokkaido cheda do am. E mi andi cheda gonga o hokkata do am. On lili yimbe to Yahaya, kanko bo o hokki cheda gonga do am. Cheidu jo arano, mu annabi Isa hokki do, annabi Yahaya. Kokkudo cheda gonga do annabi Isa, charel gel ardi be yahudan ko en. Lili lila be mape to annabi Yahaya, gambe yama, ko kanko o moye. Annabi Yahaya, Hokki sheida gonga do annabi Isa, bononno janguden der Yahaya sura go, aya sappo e go, e aya chapande didi e jowe nai, yaki chapande tati. Annabi Yahaya wi lilabe ardi be yahudan ko en. Namin wani almasihu. Amma do o metunomi dembimi. Goddo e wara gadam o uriya mangu. Gam e modon ko mi danye. Gada dum wadi defini yahayayi Yesu e wara to mudum. O wi rakarori alla itendi hakke duniyaru. O do mako metunomi dembimi. Goddo e wara gadam o uriya mangu. Gam e modon ko mi danye. Dum woni ko annabi Yahaya wi lilabe ardibe yahudanko en cerel ngel be lilibe to mako annabi Yahaya holli yahudanko en enjeri annabi Isa ndigato Allah iwayi annabi Isa bo mkarori di Allah e hore mudum siri gam ittanki himbe duniyaru fu hakke yahudanko en bo fami fu ko annabi Yahaya wi do annabi Isa De owi, annabi Isa nkarori Allah, itaindi hake duniyaru fu. Gam yahudankoen, derdina mape, pembowi hirisuki karoji, gam sakanki Allah, gam bekeba yafu ya hake. Misalu bola haki. No Allah lildoi annabi Isa bo karori mutum, itaindi hake duniyaru fu bo, etabitina, alkawalngal Allah watano annabi Ibrahim. Sharel ngel o yidno hirsuki biko ishaku gam sakkanki Allah bononno Allah umrimo. Wato bononno annabi Ibrahim yiduno hokka Allah biyum mo buri duki. Nonma Allah lildoi biyum annabi Isa bokarori mudum gam ittanki himbe duniyaru fu hakke. Banda shaida dum annabi Yahaya hokki do annabi Isa. Kude kaidinide e annabi Isa wadatama e tabbitina lalle digato Allah o iwayi. Doto janguden annabi Isa dauti wikibe. Be kude de kuwemi joni de nyako motaw hokiyam miyottina e de kokka cheda nyako on liloyiyam. Wato annabi Isa e viabe kobe kolaki ko annabi Yahaya wi domako. Gam yiki kude kaidinide de wadata de kegi be tabbitina wiki. Digato Allah o iwoyi. Gamnon tobe nyuma e berde mabbe wiki. Annabi Isa nde wii. O bitto Allah. E mometa kalluka do Allah. O fantini be o wii. Na hala kalluka o meti do Allah. Gam o wii. O bitto Allah kobo digato Allah o iwoyi. Gam doto janguden. Annabi Isa tauti wiki be. Nyako liloito yam. Maana. Allah jomirao liloito mo. Kanko e hore mako. O hokki cheda do am. Maana, Allah e hore mudum hokki cheda do annabi Isa. Ayare ndemwi, nyako lilo ito yam, kanko e hore mako, o hokki cheda do am. On metai nanuki hononde mako, on metai yuiki no wai. Annabi Isa e siptorana yahudanko en, kope nani digadou, sharengel annabi Yahaya watanimo baptisma. Owibe, On kedaki nanki hononde Allah. Sengel don sharel. Kopo sengen nan. De annabi Yahaya watani yam baptisma. Nan don hononde Allah. To en siptori ekitinol meden der mati usura tati. Aya sapo e jowe goo. Yaki sapo e jowe didi. Aya jeden bi. Det unwadan Yesu baptisma. E mo urtoyan derndiyam dam. Se don e don dow mapiti. Oyi ruhu Allah e jipoyo dow mako. E pandu bofondu. Se hononde yoy daga dow wi'i o woni biddo am mo ngidumi e minana beldum mako nde woni hononde Allah nde yahudanko en nani nyande annabi Yahaya wadani annabi Isa baptisma gam non annabi Isa e tabbitinana yahudanko en to be jabaay ko o wi do hore mako den be jabaay ko annabi Yahaya wi do mako Den be kolaaki kuude kaydinide tabbitinayde wiiki digato Allah o iwayi hani be kolo hononde Allah de be nani sharel gel annabi Yahaya wadani mo baptisma gam Allah e hore mudum meti nyannan wi annabi Isa umbiddo mudum gam non annabi Isa e siptoranabe doko be nani nyande dum wadani mo baptisma annabi Isa wi yahudanko en be Konde be kedaki nanki hononde Allah, amma nyennan be naninde. Be nani ko Allah e hore mudum wi do annabi Isa. Gamnon, hani be kolo annabi Isa mlilado Allah. annabi Isa waddi be sheidu en gam tabbitinanki yahudanko en o lilaado Allah den bo hanko woni mo Allah subi gam hisnuki duniyaru fu diga hakke gam non haani be kolo annabi Isa na be daro e be ngabotira e mako haani be jaba mo yere Allah e bernde ko na be daro e nyumo wiki e mo meta kalluka do Allah annabi Isa dauti metanki be dow goddo sheidujo wato annabi Musa o wiibe ton numu mi wulloy ton yeso nyako am Musa mo gadudon kammunde dow mudum kan ko woni gulloy to don da on kolake no Musa e gonga da on kolake am gam dow am o windi amma de on jabay ko o windi non jabirton ko bimi yawdan ko en e mantitoro wiki e be jogi attawra dum annabi Musa e be janga dum amma be tokkata ko be jangata gam non annabi Isa wiibe to nyumu mi wulloy to on to nyako am maana to be nyuma o wulloy to be to Allah jomirawo amma annabi Musa woni gulloy to do be to Allah jomirawo gam dume gam yawdan ko en e mantitoro wiki kambe be tokkube ko annabi Musa windi wato attawra amma bo be tokkata ko be jangata der attawra dum annabi Musa windani be hanjum wadi annabi Isa wiibe da on kolake annabi Musa e gonga e ko o windi der attawra da on kolake am mimma gam habaru am o windi der attawra attawra dum annabi Musa windi e hewi annabaku dow annabi Isa e ko o wadata fu der duniyaru ndu ha goddum sedda der attawra dum annabi Musa windi metay dum dow annabi Isa to en jangi der attawra deftere wurtaki sura tati aya sappo e jowi den e deftere limgal sura chapande didi e go aya bo jowe nai e sura chapande didi e nai aya sappo e jowe didi e tokkitaki alkawal sura sappo e jowe tati aya sappo e jowi en nanai no annabi Musa windi alkawal Allah ngal umminanki yahudanko en goddo annabi jobo mako gam non yahudanko en nanamo ko bo be ngada ko wi'i ko nde yahudanko en e janga dum der attawra amma be ngadata ko ayaje den bi'i be tokkata ko ayaje Allah bi'i gam non annabi Isa wiibe do on janga ayaje Allah gam on nyuma e lawal maje keboton yonki kireata maana yonki kireata do woni cottake Allah der wuro mudum ko aljanna dum ha abada nan ko annabi Isa wiibe yahudan ko en e ayaje de jangoton bo e de kokka ceyda dow am amma fu enon on gangi warkito am kebon yonki kireata yahudan ko en betibbe der janguki attawra ko bo walde Allah e be linshita attawra ayaje ayaje gam be pama ko Allah wi atabe der walde mudum amma fu enon be pamai ayaje den don de be jangata e de meta dow annabi Isa gam non annabi Isa wiibe on janga ayaje on linshita ayaje e kammunde modon non kebirton nattuki wuro Allah ko bo aljanna amma on anda den don ayaje de jangoton e de meta dow am e de biya fu ko garaimi mi wada gam mi yara bi adama der aljanna e de meta dow laamu dum Allah hokkiyam gam yaruki bi adama der aljanna amma on ganyi garonto am gam kebon yonki kireata maana kebon nattuki wuro Allah ko bo aljanna gam non se pamon wiki to on ganyiyam wala no kebirton nattuki wuro Allah ko bo aljanna gam min on woni mo Allah hokki laamu yaruki ko moy bi adama koli do yam aljanna to on nyumu to on gadu kammunde do wiki gam on janga defte Allah gam on janga ayaje Allah e non on kebiray nattuki aljanna to on kilu ko e modon to on tokkay ko Allah wi ata der walde mudum wala no kebirton nattuki wuro Allah ko bo aljanna gam non paame wiki de ayaje de jangoton e de meta do am. Bandirabe am ko annabi Isa wi do dum gonga hande atawa yimbe dutbe en janga defte e janga ayaje Allah metaide do annabi Isa amma be ganyi be kolo annabi Isa be ganyi be jaba wiki annabi Isa woni kisnobe diga hakke e kita Allah garay kanyalde jango be ganyi be kolo annabi Isa wiki hanko woni mo Allah liloi gam hisniki bi adama diga hakke e kita Allah garay kanyalde jango handata jangi de deftere seninde ko bo Bible ende meta do annabi Isa ko bota jangi Qur'ana ko hadisiji e di meta do annabi Isa amma jangobe ngani tokka ko be jangata jangobe ngani annabi Isa kisnobe diga hakke mabbe e kita Allah garay kanyalde jango annanaido ko annabi Isa wiata der ayaje de to a holaki annabi Isa to a jabaye annabi Isa woni mo Allah liloy gam hisnuki ma diga hakke mada diga bawde sheidan e kita Allah garay kanyalde jango der hite jahannama wala no kebirta nattuki aljanna ko bo wuro Allah annabi Isa wi yahudan ko en do on janga de ayaje e nyumo modon e lawol maje keboton yonki kireata i ta tokki ko de bi'i ta wadi ko de bi'i a hebay nattuki wuro Allah maana ta holake annabi Isa a hebay nattuki wuro Allah amma ta wanyi annabi Isa a hebata kisndam diga kita Allah der hita jahannama nyalnde jango gam annabi Isa wi on ganyi warkito am mimmo Allah liloy gam hisnuki on diga kita Allah der hita jahannama yaaki aljanna konde on janga ayaje Allah on nana ko de biyata do am amma on ganyi njabon yam on ganyi kolo don yam ni warta kisno on diga hakke modon e kita Allah garay kanyalde jango der hite jahannama on ganyi maana on andi ko jangoton on pama ko jangoton amma on ganyi tokko don gonga ka jangoton on ganyi kolo don annabi Isa gam kebon kisdam amma gonga ka Allah kan on andika on janga ka der defte on janga ka der ayaje Allah amma on ganyi tokkaki gonga Allah annabi Isa wi on ganyi warkito am kebon yonki kireata bandirao am annanaido hande anana gonga Allah anana ayaje Allah metaide do annabi Isa ko amma awanyai ko bo ajabai ko Allah wi atama der ayaje mudum ko awanyai bononno be yahudan ko en gadi ko awanyai bononno modi be jangobe ayaje Allah gadata ko bo ajabai gam keba kisndam diga hakke mada e kita Allah garay kanyalde jango dum horake to mada Allah kam ittake hakke mada gam kila to ananaino hande anani gonga Allah anani ko Allah wi atama der walde mudum ko bo der ayaje mudum a jabi ko Allah wi atama ko bo a wanyi dum annabi Isa wi wala no bi adama hebirta nattuki wuro Allah ko bo aljanna to wanyi ko Allah wi atadum der ayaje mudum to wanyi holaki annabi Isa lilado Allah gam hisnuki duniyaru diga hakke Allah hokka en famu nanuki ayaje mako den bo tokkoden ko de bi'i gam keben baraka mako na ngangen natten lanore Allah jomirawo wallito en tokkoden ayaje Allah metanaide en jemma e nyaloma e kongele sharil der berde meden gam keben baraka mako e nattuki wuro mako ton joddotoden e mako ha abada der aljanna jomirawo wallito en amin.